na matiti ya ng'ombe. Nzome.
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 Wewe ajua ndani kuti.
Na ngiri.
Ngiri kubati.
Goate.
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 We're on again.
Okay,
I'm but you can tell them that she also has a soft voice.
Anasema kama wewe una sauti dogo pia kama yeye.
Sauti yake ni sauti nua.
Yeah.
I'm having to get closer and closer to her.
Ana surane na ulendo huyo na wewe nena.
Na ate uje ndo ndogo.
Ate.
Tate.
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 Na yule ndogo. Na nyuki?
Dime.
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 Na mamba?
Ajo.
Ajo me.
Ajo me.
Ajo.
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 Nyoro ni nini?
Nyoro ni ile nyama ya ndani kule kama ni
nini? Ndani ya tumbo?
Ndani ya tumbo.
Oh, nyoro.
Nyoro.
Nyoro?
Nyoro.
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 Na nzi?
Henta.
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 Natura?
Homome.
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 Na guruba? Guruba.
Gorobi.
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 Na tena?
Gorobi.
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 Niyo like aina ya mjusi. Na mjusi mwingine ana madoa doa.
Banki ya ngoma. Banki ya ngoma.
Banki ya ngoma.
Banki ya ngoma.
Banki ya ngoma.
Banki ya ngoma.
Banki ya ngoma.
Na ajome.
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 Ajume.
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 Na utitiri ama ndodo anaka.
Ita.
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 The kids being too loud?
No, that's fine.
Okay. Na yule nyonkolo.
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 Ana migumi. Na mbu.
Onane.
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 Lafa napa.
Na kipopo ama nondo kuna kama kipepeo lakini ndogo.
Obo boy.
Na tatu.
Na tatu ni
tatu.
Sa
neno.
Na aini nyingine ya nyoka hashiada.
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 Na siafu.
Ona.
Ai.
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 We just do the tena.
Neno.
Again.
Tena.
Oi.
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 Na coffee. Coffee di nini?
Coffee.
Aine ya siafu nini?
Ile tunki.
Coffee? Siafu.
Coffee.
Nime andika coffee ni siafu.
Oi.
Oi. Okay. We just had that one, I guess.
Kata mungana ko. Sari.
Na.
Para ko.
Ile dudu tunki.
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 Tsunki.
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 Na yule mdudu ndege wanaofuata ng'ombe wanakula.
Mateko kumama malu vajeko tipena mabajeko utua majeko paraka.
Untaa. Untaa. Ayayua.
Untaa.
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 Tena?
Untaa.
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 Tuliona. Na ini ya mjusi anaitwa Nimperekete.
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 Tane ni unasema Nimperekete na anasema Nimperekete.
Yani hiyo hiyo moja tu.
Moja tu.
Na Chirimale.
Chirimale.
Chirimale. Nena.
Chirimale.
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 Tena.
Chirimale.
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 Na mchwa?
Para.
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 Na Kobe?
Kobe.
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 Na Dorowan?
Dorowani.
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 Ni aini ya nyuki ndi. Na himma.
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 Himma. Sasa himma.
Himma si hongo na ve.